Emma voulu vela pi
vela kwanja biso watamone nya watameli msonda
Emma fula wakhele iphintaba
ngake manzwenta bikula napi bisikwe jakoni fuyo yoba
mafula uzalwa ubani
ngizalwa uzwetwe Ome tumele landwe
Yona besa lwa ubani
Ubongo isema kabeni Uno sinini
Umkhulu moye tmaye ngivuse kusene ngivusela ukuyolima
Ome lapha umnya menini
Ephinde nje
Kekewa isinju mapete ndugu
Umkhulu wami wazaluma Hoye chumaye ngupa ngonile
Hala mnyanga kona
Iti nyanga papindeti
Hala mnyanga kona
Wenofunu ngazi nsizu
Nzungazi
Enofuna ungazi insizwa
uzongazi
njengoba ufuna ungazi insizwa
uzongazi
enofuna ungazi insizwa
uzongazi
sengaze ngakhulana
uzongazi
sengaze ngalusana
uzongazi
sengaze ngafundana
uzongazi
sengaze ngakhulana
uzongazi
njengoba ufuna ungazi insizwa
uzongazi
Ongusa kuvezi hlatjwayo
mina uzongazi
njengoba ufuna ungazi
uzongazi
ongusa kuvezi
uzongazi
sengaze ngakhulana
uzongazi
sengaze ngafundana
uzongazi
sengaze ngakhulana
uzongazi
sengaze ngalusana
uzongazi
wenofuna ungazi
Uzongazi
Enofuna ungazi ekhona
Uzongazi
Ongusa kushefa ngembazo
Uzongazi
Sengazi kwaqothoza insizwa
Uzongazi
Sengazi nje kulonga
Uzongazi
Sengazi
amafula walusa
Uzongazi
Uzongazi sekhona
Uzongazi
Njengoba ufuna ungazi insizwa
Uzongazi
Sengalusana
So this can be a sad case Singabo oyibambi ngani yeso ndingitshela ngomkhulu
Uzongazi
Inkabi Yalusa mina wethu
wayusibani
Sizangikhatha mina ngakhatha ukugijima
zonke
emhlabeni Yona ke insizwe ngibisa iqanda lenje lana Ulima sizwe ngilime
itshitshi
mfethu ngilime la
Uzongazi
Omncane wami Kruger thulani njele Uzona bethu
zwayo ngazi
Bangazokhala
ngizokuzana
Hayi uyinsizwa mfana uyinsizwa mfana
uyinsizwa
uzongazi
sengathi
sizathi
uzongazi
enofuna ungazi insizwa
uzongazi
ongusa phezi hlatjwayo
uzongazi
enofuna ungazi insizwa
uzongazi
ongusa thatha mpoko esatha
uzongazi
izole zonsizwa
uzongazi
Sengakhula nazo
uzongazi
izole zonsizwa
uzongazi
sengakhula nazo mina
uzongazi
njengoba ufuna ungazi insizwa
uzongazi
ongusa kakakancumala
uzongazi
njengoba ufuna ungazi insizwa
uzongazi
ongusa kumlamuli inkwanya
uzongazi
njengoba ufuna ungazi insizwa
uzongazi
sengaze ngakhula nazo
uzongazi
ga
Ingoto tela mbongwa kwa